kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetirbaandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa eebila 26/2017 bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
babaruutti olaan sooraala keetti oduu sanitti ima ameerikaaf kooriyaan kaabaa waraana walitti leenjifachaa wal doorsisuu jiranii tanaaf jedheetiin pirezidaantiin ameerikaa seneteroota ameerikaa 100 marii fi'ame mata oduu keessa tokko.
gabaasi haaraa ba'ee mootummaan sudaan qabeenyaa biyyattii saamaa malaammaltummaan mootummaas hammaatee jechuun qeeqee oduu keessatti gabaasa qabna. oduudhaa booda immoo hongee Itiyoophiyaa mudateen lakkoobsi uummata gargaarsaa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu dabalaa adeeme walabummaan pirasii addunyaa gada deeme lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. dirreen dimookiraasiis abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. guutummaa oduuf soora.
akka gabaasii dhaaba mirga namaa eegu kan ameerikaa jiru inaaf piroojekt jedhutti mootummaan suudaan qabeenyummataa balleessee warqii fi zayitii fi lafummataa illee duraafate bulchootii mootummaa gugurdoon akka gabaas kanaatti qabeenya kan cufaayyuu ufumaan qabaadhatani. mootummaan suudaan ammoo siyaasa wayyeessee akka biyyittilleen akka biyyaatti mari'attee karaa araaraa waldaan afrikaa baasillee irratti hojjechuu jirtu dubbachuu jira. jeems baatiitti oduu tanaan erge jalanne.
piroojektii yuunaayitid isteetsi keessatti maadheeffate. inaf piroojekt jedhamuuf gorsa gameessa kata'an Omar Ismaa'il akka jedhanitti mootummaan Sudaan qabeenyaa uumamaa irratti hirkachuun akka hojjetu fakkeenyaaf qabeenya boba'aa duraan itti gargaaramaa ture gara Sudaan kibbaatti cinnaan amma immoo warqeen gargaaramaa jiraa jedhan lafas akka qabeenyaatti qabatee gurguraa akka jiru kun hundumtuu bu'aa biyyattiif otoo hin taane mootummaaf kanneen biyyattii bulchan duroomsuuf akka ta'e ibsaniiru. mootummaan lammiiwwan isaa irratti fixiinsa gaggeessaa jedhu Ismaa'il.
lammiiwwan Sudaan kanneen miliyoona tokko caalan ajjeefamanii jiru. kun ribxe loltoota yeroo waraananitti waan ta'e miti. dugugiinsa sanyiitu gaggeeffame. kun mala mootummaan itti gargaaramu.
gochi mootummaa Sudaan kun addunyaa irraa balaaleffannaa hordofsiisee jira ka jedhan Ismaa'il. mootummaa uummata ofii isaa irratti duula waraanaa labsuudhaa jedhaniiru. addunyaan shororkeessummaa ittisuudhaaf tattaaffii godhu keessatti mootummaan Sudaan hirmaataa akka jiru dubbatus mootummaan Sudaan ofuma isaa shororkeessaa yerootti turee jira. garuu mootummaa Ameerikaa duraanii kan Baraak Obaamaa waliin hidhata erga tolfatanii booda ammayyuu xayyaara Antonov samii keessa balaliisuudhaan uummata Sudaan irratti shororkaa oofaa jiru jedhan Ismaa'il. deemsi nageenyaa hundumaa of keessaa qabu akka gaggeeffamuuf inaf piroojekt yaada dhiyeesseera jedhanii mootummaan Sudaan garuu mariin jalqabameera jechuusaa mormaniiru. garuu uummanni Sudaan mariin hundumaa hirmaachise akka gaggeeffamu gaafataa akka jiru dubbatan gaaffiin keenyas kanuma mariin hundumaa hirmaachise gaggeeffamuu qabaa ka jedhuu jedhan. kanarratti yuunaayitid isteetsi akka gargaarsa gootu gaafatanii ituu mootummaan Sudaan of jijjiira ta'ee waggootii darban 30 keessatti mul'ata ture jedhu.
burundiitti nama kuma hedduutti beela'e makiinaa 10 kan midhaan fa'atee yaa'ullee karaa irraan lafatti sodaa jedhaniitiin achi dabruu dhowwan akka sagantaa nyaata addunyaa WFP'n jedhutti makiinaa 10 kuntaala kuma hedduu qabateetiin sila uummata koongoo ka daarii biyyi suniitti baqaate qarqaaruuf yaa'uu jiru achi yaa'uu dhowwanii oduu himan poolisii burundii piyeer nakurikii ammoo ruwaandaatti 2015 jalqabde lafti sodaa waan taateef achi yaa'uu nam dhowwan. itti gaafatan amantii kaatoolikii roomaa firaansis jimaatti itti aanu keessa masriitti maltu dhaqa turbaan kan keessa jechuu yooyyuu itti gaafatamaan kun yoo ammaan tana itti gaafatamaan kun imaltu dhaqa kanatti keessumattuu kiristaanaa fi musliimii gara masriitii fi biyya jidduu galabaa jiran akkamaa walitti jiran itti gaafatamaan amantii kaatoolikii kana marroo lama biyyi musliimatan itti gaafatamtootni jechuun marroo lammeessoota ka biyyi musliimatan dhaqan dhiyootan keessa mana amantii kiristaanaa masrii jiru keessatti warri biyyi nagaa dhowwan jedhan ol duudee nama 40 caalfite. taammantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti. pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan mootummaan Kooriyaa kaabaa ammaan tan Ameerikaa yaaddeesseef wal mari'achuuf seneteroota Ameerikaa dhibbaanuu waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti yaame. Yaddotana Minister Tiswarana America, Jim Mattis, Minister Hajala America, Rex Tillerson, Director Basas America, Dan Kotsifi, Gafatama Waran America, General Joseph Danford Fati, Senator Ot America, and Maria Cheese. Mutuman America, Yoyuhudu, Yoakana Kanati, Yoana Kanatia, Double Chot America, Wal Maria Juvi, Congressi, Galmolgai America, Capitol Hill Laga, Amamu, Wanded Du Tulchanin Ben, Wajerbulchins America, Tiamani Maria Cheese. President Trump, Diotan Kesayu, Akmutuman Korea Kaba, Etide Mujuru, Dorsis in Nitjurkunin, Wanitich Alisu Malamiti Jechun, Waran America, Leco Peset in Senator Otilena Krat Maria Tantolche, Akatukuma Motmotalen, Beatan Adab Gafat, Yukan of Manit Sen Niger, Korean Kaba, Bi Motuma Humnan Bulchka, Dubaranale, Missile Warana, Tadunyan, Walinina, and Jet Tokova Tetini, Bi Hedu Yad de Sudjirt. Amerikaan akkitti gaafatama maallaqa isi Steven Munchin jedhatti waan takkum tolchite hin beenne akka malee gibir namirraa diqqeessuuf deemti. Akka Steven jedhutti dhaabbilee daldalaa durii gibir harka 35 kaffalanirra amma gibir diqqeessaniifi gara harka 15 gad buusaniif nam dhuunfaarra ammoo akka bulchiinsi Amerikaa jedhutti gibir isaan baasanirra harka 39 qabxii jeerra agum diqqaa tokkorra diqqeessan. Congress in America ammoo dhaabbilee daldalaa qofarraa gibir yookaan qara diqqeessu kana gamgamaan yaad gargaratti kennuu jira. Akka guyyiitii dinagdee jedhanitti karoorii Trump kunin gan kurin itti aanu keessatti liqii Amerikaan qabdu tiriliyoon 20 irratti tiriliyoona 2 dabala kun ammoo dhibi guddaa ta'uu dandeetu. Mani murtii federaal Amerikaa ammallee hajaja pirezidaantiin Amerikaa godinoota Amerikaa baqata naannoo isaaniitti baqatanii wanjal hojjetan jedhaniitiin shakkan qarqaaran bajet mootummaa irraa kutuuf jedhee baase irratti dide. Trump hajaji inni baqata biyyi musliima torba keessaa dhufuu dhowwuuf jedhe asiin duratti baasellee abba seeraatti raddidi. Murtii amma tanallee mana murtii toliyyannaa jedha. Hajaji har'a kanammoo abba seeraa godin kaaliforniyaa William Orrickitti irratti didi. Abbootiin seeraa federaal Ameerikaa tan waliin hajaji pirezidaantiin Ameerikaa baas irrumaa diddiduu jiran seer malee jedhanii irraa fashaleessuutti jiran. Addunyaan Siriyaan torbaan sadiin durattu uummatisii keemikaal waraanaatiin fixxee jettee qaata mirkaneessiti. Qorannoon mootummaa Faransaa kaarra baatelleen tanuun mirkaneessite mootummaa Siiriyaatti itti gaafatamaa jette. Warri ebla afur mootummaan Siiriyaa keemikaal waraanaatiin fixu kun namuma nagaa ka waraanallee keessa hin jirre. Jarkana laf milishootii mootummaa irraa fudhataniitiin keessa jiran keessatti fixanii tanaaf jette Yuunaayitid Isteet illeen naannoo sun waraanaan lolte oduu namaaf qabatamu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessaa sababa hongeen kan ka'e lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa isaan barbaachisu baatii 4 keessatti miliyoona 2 dabale. Yeroo ammaa lakkoofsi uummata gargaarsa hatattamaa barbaadu miliyoona 7 qabxii 7.8 gaheeraa jedhama. Tsiyoon Girmaa hoogganaa koomishina biyyoolessaa kan geggeessaa hojii yaaddoo balaa obbo Mitikuu Kaasaa dubbisuun gabaasteetti jaallannee dhiyeessa.
Baatii Amajjii bara 2017 lakkoofsifa ta'ee ture uummanni miliyoona 5 qabxii 6 gargaarsa ka barbaadu yoo ta'u naannoo horsiisee bulaatti caamni dhaqqabee dabalaa dhufuusaatiin lakkoofsi kun ol ka'ee jedhu obbo Mitikuu Kaasaa. Naannoo lakkoofsi gargaaramtootaatti dabale innaa ibsan.
Wada 1.5 miliyoon akkabaabi ka Oromiyaa killeen.
Kanneen gara miliyoona 1 walakkaa ta'an naannoo Oromiyaa irraati. 200,000 fi 3,000 immoo naannoo sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbaa irraati. Kanneen gara 300,000 fi 400,000 ta'an naannoo Amaaraa irraati.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti sababa sadiin lakkoofsi kun dabaluusaa ibsan. Naannoon cabbiin dhaame jira. Qorrii fi lolaan bishaanii kanneen isaan mudatan ni jiran. Kanaaf oomishni isaanii manca'uutu lakkoofsi kun 300,000 fi 400,000 akka guddatu taasisee jedhan. Itoophiyaan biyyoota beelaan dhahaman jedhaman keessa hin jirtu. Caama kana dura dhaabbachuu dandeessee jirti ega jedhame lakkoofsi gargaaramtootaa attamitti dabaleessa jedhuuf.
Naa qirbee nabbaa 5.6 miliyoon zeegochaachin na'u. Lazii sun iyyaa qarabamu baalee nabbatu neetaa nu bardaata.
Ka gargaarsa kennaafii turre lammiiwwan keenya miliyoona 5.6 ture. Isaan kanaaf utuu kennaa jirruuti lammiiwwan keenya gargaarsa jalatti nammatamiin kun dabalataan ka dhufan. Kanaaf isaan ilaalchisuudhaanis akka lakkoofsa keenyaatti ebla bara 2009 irraa jalqabee gargaarsa kennaa jirra lammiiwwan miliyoona 7.7.
Gargaarsi maallaqaa ka doolaara biliyoona 1 akka barbaachisu dubbatamaa ture. Hagamtu argame isa jedhuuf.
ብዙም አይደለም ማን ሰጥቷል። አሁን ለምሳሌ አሜሪካ መንግስት ወልድ ፉድ ፕሮግራም አማካኝነት
ባየስሚቲ ከከነ ንጅሩ ፈከኛፍ ሞቱማን አሜሪካ ከራሰ ገንታኛ ተዱኛፍ ኢጆብ ከጀደሙ ኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ከጀደሙ ገረ ዶላር ሚሊዮን ዲበቶኮፍ ሚሊዮን ኩደ ፍሪ ከነጅራ ሞቱሙን ከብሮን ተኮተኮስ አገ ሚሊዮን ኩደኒ ገዲ ከነንከነ ንጅሩ
ገሩ ኢጀ ገርጋር ሰጋፈታ ሜጅሩ ኔሮላለሙ ቀበና ዳ ጀዳን ሰበቢንሳስ ቢዮን ሄዱን ቤላን አሃሙ አዱኛ ረት ለብሰማጅራ ገርጋር ሲሳኩ መከነ ደበላ ዴማዋንተፍ ሙደመጅራ ጀዳን ካነ መዳሊ ከሰ ገልቹን ጫላት ሆጀታ ከጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዋንተፍ ሞቱማ ፌደራላ ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን ተቆረመዴ መርሳዱራፍ ሶሶ አጅራ ጀዳን ቡልቺሲናኖ አዳ አዳስ በጀተው ፊራማዱን ሶሶ አከጅራን ዱበተኒሩ ቡልቺሲናኖ ተቆ ሰካኒፍ ጋርጋር ሰከኑን አከፈከኛት ከነም ብሮቲፊ ሙልአቹ ደንደው ቀባጀድ ኦቦሚትኩን አቦቲን ቀበኛ ከከኡምሶፊን ጉርማኒ ሚዳም ቢቱን ኤሳ ጅሩ ጀዳኒሩ አከ ኢትዮጵያ ትበል ሂንጅሩ ጋርጋር ጉቱማት ዲያታ ዋንጅሩ ከናፍ ጫምኒ ጅራ በልንጅሩ ጀዳን ናኖ ጫምኒ ሙደቴቲ መነበርኖ ታዴሙን ኢጆለን ዳበኒ ጅሩ ከጀደመፍ ኤ ዳበቴ ቱሬ ከነትሱፍ መነበሩም ሳኬ ሰቲ ኛታ ዲኤሱን ኢጆለን አከበራታን ታአከ ጅሩ ዱበታን ከናፍ ሞቱማን ፌደራላ ቀርሺ ሚሊዮን ዲበቶኮፍ ሚሊዮን ሰገልተሚ ሰደት ረመዱሳ ቡልቺሲ ናኖስ በጀተ ኦፊራ ረመዱሳኒ ዱበታን ከናናል ጃርሜ ወታላ ከነከ ሴቭ ዘ ቺልድረን ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ሰገንታኛ ታዱኛፊ ከነም ብሮ ሰገንታኛ ታ መነበሩም ሳኬ ሰቲ ከነሙት ደበለመኒ ሆጀታ አከጅረን ኢፍሰኒር ኦቦሚትኩ ካሳ
ገራ መተድሬ ለማታት እና ዴብንሞ ገሬን ምርገ ጋዜጣ እሰታ ፈልሙ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ አዱኛ ራ ወለቡማን ፕሬሲ አካን ገደቢው ገባሰሳ ወጋቲን በክሴጅራ በረኩማ ለማፍሰገል ሴሪ ፈረሸሩ ከሱማ ኢትዮጵያ ኤርገበይ ቀበይ ቶፍታዳን ጋዜጣ እሰታት ዱለማጅራ ይመና ሴራ ከናቲን ወልቀበቴ ወጎተ ኤራ ሂዳን አደብሲሱፍ አንጋውን ጋዜጣ እሰታረቲ ይመና ኡቱን ያቲን የሮድ ኤራፍቶ አናጀላ አከቱርሰን ኤያማፍ በረኩመ ለማፍ ቁዳፉር ኤርገ ጋዜጣ ለንጃፍ ጋዜጤሶኒ ሶዶማ ቢያ በቀተኒ ቀበ ፎየ ኢነርገም ሀገስሚዲ በረኩመ ለማፍ ቁዳጃ ከለብሰሜፍ አንገዮና ኦጂር ኦሌ ከንጅሩ ለብሲኔሮ ሀታተማስ ለምቢወን ኢትዮጵያ ጫሳሌ ሰባሂማ ደዳ አከኑርዶፍነ ኡጉሬራ ሰባሂማ ኡካምሱፍ ጀቻን ዶርሲሱ ነሞታ ሂዱን አማዩ ትፉፈጅራ ጋዜጤሶተ ሂዳ ከሰጀራን ከሳ እስክንድር ነጋ ዋልታሌ ሰባሂማ አዱኛን ከንቆጳይ በዳሰ ጎተ ወለቡማ ሚዲያ ጀዱ በዳፋ መጅራ ሃቲ ወራ ጋዜጤሳ እስክንድር ነጋ ጋዜጤሲቱ ሰርካለም ፋስል ባቲ ጉራን አላከ ሰዋይ አባ ወራሸ ሂዳ ከሰጅሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ አከብሲተት ካንጠቄ ዳወቱ ነመጥቆ ቆፋ ጀተ
በቋሚነት እናቴና ሌላ አንድ የቤተሰብ አካልነች ምትጠይቀው ተነሱ እጪ ሰዋይ
ጣበታዳን ሀድኮፍ ሚሴን ሰማቲኬ ሳነመቶ ቆቆፋቱ ደቄ ጋፈታ ከናች ነምኒ ሴኑ እንደንደው ኪታቦን ዮካን ዋን ዱብፈሙ ከሚዩን ሴኑ ኪታቦ ቁልቁሉዩ ነመርካ ፍደቱ ሀልከንቶ ኮት የሮሳ ዲሴነኒ ሰከተኡን ማል አከበርባደን ኢምቤከሙ ዲባ ጉዳ ተረጅራ ከንኒ ሂደሜጅሩ ማነ አደባ ከጀደሙ ዮካን ማነ ዱከና ጀደሜ ከዋማ ሙከሰቲ ሂደምቶ ተከብሮ ወሊን ወሊን አርጉ በከነሞን ሂደምቶ ተደቀኒ እት አርገን አባቹን ደንደው አከን ረጋ ቀቡትዮታይ ቆፋ ሳቲ ጀቴ ቱርቴ ሰርካለም ገሬን ምርገ ሰባሂማ ፈልሙ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ከሱማ ቢዮቲ ዲሞክራቶዋ ከሳለ ወጎ ተደርበን ከሰ ወለቡማን ፕሬሲ ገደዴ ሙሳ ቱቀጅራ ገባሲሱን አከጀዱት ወለቡማን ፕሬሲ ገዲቡን በከነሞን አቦተ ኢሬታን ከሰት በከመን ካናከ ፖላንድ ሃንገሪፍ ቱርኪ ተኡ ቱቀራ አካታ ዲሞክራሲን ኢትገደ ቢአዴሙ ከነን ሁበተን መራፍ ያደሳዳ የወለቡማን ፕሬሲ አመንሲሳን ታይን ወለቡማ ከብሮኒስ አብዲን ቀቡ ጀሩ በረሳሙ ምች ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ክሪስቶፍ ዲሎየር ወሉማ ገለ ቢዮተ ቆራናን ከሰት ጌጌሰሜ ዲበራ ሀርከጃ ተሚለም በረኩማ ለማፍቁረ ቶርበጌሳ ወለቡማን ፕሬሲሳኒ ገዲቦይ ጅራ ኖርዌይ ስዊድን ፊንላንድ ዴንማርክ ኢፍ ኔዘርላንድስ ቢዮት ወለቡማ ጋዜጤሱታ ላልጅሴ በከ ኡላና ረጅራኒ ከነነከን ገደቢአንሞ ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ ማልዲቪስ ኡዝበክስታኒ ገባሲ ገሬ ከና ፕሬዚዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኤርገ ፍለተመኒ ቀቤ ሰባህ ማረት ፉልፈቹዳን ኦዱን ሳኒ ኪጅባ ኢቲንጀቹ ሳኒ ኢብሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ቶረ ገረን ኩንካ ኢራ አፍርተሚ ሰደፋረጅርቲ ብሪቴን ሞ ቶረ አፍርተማ ፋረጅርቲ ገረዱ ማረከ ጅራን ሞ ኮሪያ ካባ ኤርትራ ተርክምንስታን ሲሪያ ፍ ቻይናዳ ኤርገ በረኩ መለማፍ ቁደጃ ቀበ ፎየነ ከነርገም ሲሰን ሞ ላኦስ ፍ ፓኪስታን ተኡን እብሰሜጅራ ሰዓትን መገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ ፍርተሚ ጃስ ንብራሙ ዋሬ ቦደ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ ፍርተሚ ሸን ተኤራ መደበሬን ከስርባት መሐመድ ሼካ ወለይሳፍ ሄዱ ገለቴፈን ድሬ ዲሞክራሲ ጌፈቶ ተኬኛ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲ የሮሃተተማ ባትሌ ጃፍ ቢየቲ ቲምቡልሻቱሬ ባትሬ አፍርከብሮዳ ፊሮ ኤርኤስ ሴጅሩ ከነቲ ፓርትሌን ሞርሚቶታ ቢየቲ ኬሰት ገልማዋኒ ሶቻን አከሚቶጀታ ጅራን ማሪሲያሳ ፓርቲ አንጎ ሀርካ ቀቡ ፓርትሌ ቢየቲ ዲግደሚ ቶኩ ግዱት ጌጌ ሰማቱሬ ኬሳ ከኤኛ በይ ገምታን መድረክ ዋይ ማሪካናፍ ኤገሬ ቢየቲ ማልጀዳ ከኔሮ አማ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ዱፋኒ ጅራን ኢታና ዱራታ አፍ ኢትጋፈተማ ቁንምቲ ኡመታ መድረክ አከሱመስ ኢታና ዱራታን ኮንግረሰ ፌደራላዋ ኦሮሞ ኦቦ ገብሩ ገብረ ማርያም ነሞን ቆጵያር አፍ ሀሶፍ ሲሴ ጅራ ገረሰነታ ደበር
ኦቦ ገብሩ ኦገኖተ ኮንግረሰ ፌደራላዋ ኦሮሞ አገጥቆ ሂዳራፈኒ አለጅራን ኬሳ ሲንቶኮ የሮ አማ ቢየከነ ኬሳ ጅርቱ ሚለማሊቱ ሲንፊደሜ
akuma beekamu as united states kesa degerto takamna msenzo takamna karabratin simona monna dadda dun fadanis kan daba kenya degeren dubise mal rakajiru yi mal kesa kajirtu fi mal tade ma kajirtu ratha sauda fi ofikoti simo matis dubisu dafen
ethiopia kesa tilapsin yero atatama batile jabiyatin jala turte yero amma kana batile afur kabro daf dire famejira kana jalatti me sochin party ke sani biye ke samal fakkata
sochin party kenya akuma partole bra biye ke sejiraniti karabaye kan ukam semeda durmanu argite dirren taba siyasa biye sana baye dipate cufamu kan geeda amma mo ke suma ke setu ukamame akan sochone gochajira ato male afson kenya akuma ifani fatti bekamu qabso nagaadan qabso heraf sera biye sana kabeje ademu qabso kenya tifa ogantoon kenya kanidam male barri ala jiran de garso ta kenya fi misenso ta kenya jinin wal kunnamani qabso umata kenya mas fundura buani adem sajiru
akuma bekamu romian la faballada ese sattu wajira qabdu ese sattu wajira kesana mamati banati jira ese sattu mo bakabo onike san hojo jechajiru
akka waajiraatti akkana jenne kaka'umsa ummataa yeroo darbe irraa ka'anii iddoo baay'eetti cufanii hooggantoota hidhanii akka jiranitti manadhaa jiru. Waajirri keenya cimaan kan ture dhiyaa Oromiyaatii kan turanii akkasumatti immoo dhiyaa Shawaa Amboo keessa fa'ii iddoo baay'eetti banna yeroo lakkoofsa Itoophiyaatti 2007 filannoodhaaf Oromiyaa hundumaa keessattuu mararaan iddoon hin ga'in hin jiru ennaa uummata dammaqsu sana waajjiroolee kana dhaabee ciccimsuudhaaf yaala godheera. Egaa isaan amma cufamanii jiru.
Mee yeroo kanatti Obbo Gabru, paartiin mootummaa Itoophiyaa Ihaadeg paartiilee biyyattii keessa jiran 21 waliin marii jalqabee ture akkaataa itti waliin dubbachuun wal falmuudhaa fi furmaata tokko irra ga'uun danda'amu irratti keessumaa haala mormii biyyattii keessatti kaase ilaalchisuudhaan karaa itti furmaanni argamu barbaaduudhaaf. Gamtaan Madrek ka paartiin keessan keessa jirummoo dhiyeenya kana marii sana keessa obbaasee jira. Paartiileen ka biroon ammallee keessa jiru. Tarkaanfii sana fudhachuudhaaf maaltu si namansiise keessaa ba'uudhaaf jechuudha?
Ani itti aanaa dura taa'aa Madrakiif. Isa duwwaa miti itti gaafatamaa qunnamtii uummataati Madrakiif. Kanaafuu waan Madrak keessatti hojjetame keessumaa keessattuu ennaa marii kana calqabnu akkamitti calqabnaa, haala maaliitiin calqabnaa isa jedhu irratti waan baay'een hojjedhe alaqaa koo Piroofeesar Bayyanaa wajjiniin akkasumattis koree hojii raawwachiiftuu Madrak wajjiniin. Mariin kun ennaadhuma calqabamu akkuma barame. Karaa hin taaneen calqabanii kunoo waamne irra jedhanii siyaasa itti hojjechuudhaaf malee dhimma biyya ilaalu irratti taasofnaa, biyya kanaaf faayidaa tokko buufnaa, rakkoo biyya kanaatii hiiknaa isa jedhamu irraa hin kaane. Paartii 22 walitti qabdee daboo miti waa'ee biyyaati kanatti mari'attu. Rakkoo biyya qunname akkamitti rakkoo kana keessaa baanaadha? Siyaasa biyya kanaa akkamitti fooyyessinaadha? Akkamitti rakkoo uummanni keenya amma keessa jiru? Boolla'u uummanni keenya keessa seene keessa akkamitti baafnaa irratti walii galuudha malee daboodhaan haasaanii kanuma isa jedhanii miti. Paartiin 22 jedhamanii dura taa'aa isaanii malee nama iyyuu of duubaan qabne tokko. Uummanni Itoophiyaas hin beeka. Eenyufaa akka hafan, eenyufaa immoo akka bahe achi keessaa. 95% paartileen amma Ihaadeg wajjiniin dubbatu qeexamaanuu jalaa hin muramne nama hidhuu dhiisiti. Paartileen hafanis immoo jiru kan deeggarsa uummataa qaban achi keessa. Dhimmi jarri kun hojjetan haa galuufii baatuu hin beeknu malee tokko lama hin jiru amma makkatti deeman hin beekne. Nuti garuu karaa keenyaan akkuma silasitti hime ennuma calqabamuyyuu akkanatti adeemuu hin danda'amu. Yoo barbaaddan paartilee uummata biratti fudhatama qaban paartilee filannoo yeroo darbeetti ammam kaadhimaa dhiyeeffatan. Ammam sagalee uummataa isuma mootummaan keessan amaniyyuu argatan madaalii akkanaa akkanaati madaalaatii paartii isa deeggarsa uummataa guddaa qabu wajjinii kophaatti isaan kaan iddoo barbaaddan tu tiraak isa jennutti dhiyeessine kanumaan muummichi ministeerotaas Piroofeesar Bayyanaa Pheexiroos dubbisee irratti walii galanii booda immoo naannessanii xaxaa isaanii fidanii 22 wajjiniin malee jedhu 22 dhiisii 3-4 rakkoo akka Madrak qabu hin qaban. Tokkoon isaanii namni jalaa hidhame hin jiru. Piroofeesar Mararaa Guddinaa kan siyaasa biyya kanaa keessatti umrii isaa fixe mana hidhaa kaanii hin mari'annaan isa kami. Koree hojii raawwachiiftuu Oromoo Federaalist Kongires akka jiranitti mana hidhaatti naqanii mareen adeemamu isa kamitti Madrakiin. Miseensota Madrak mana hidhaatti naqanii koottaa isin mari'adhaan wajjiniin taa'aa jechuun kaapaasitii kamiin akka isaan wajjiniin marii goonuu yoo barbaadan. Akkasuma iyyuu immoo ta'ee kophaatti nu mariachiisaa jennaan isuma iyyuu immoo didan. Kanaafuu jaleewwan isaanii wajjiniin teenyee waan isaan barbaanna jedhan fudhannee hin adeemnuudha. Warra horii argatee horii ramadamee fi Ihaadeg irraa horii fudhachaa jiru wajjiniin teenyee mariin goonu hin jiruu jenneeti. Ka biroo numa keessaa paartileedhuma sana keessaa namni dura taa'aa ta'ee mariin kun haa geggeeffamu jedha. Hin ta'unis. Yoo marii dhugaa ta'e, yoo marii biyyaaf ta'a ta'e, namoonni marii keenya kana geggeessan namoota eenyuufuu loogii hin qabne, namoota biyyattii gugurdoo piroofeesaroota dhiyeessine kana sindisan. Kanaafuu Ihaadeg onnee isaarraa kan burqe marii adeemsisuu hin barbaadu yeroo bitachuudhaaf.
Obbo Gabru, kan mootummaa Itoophiyaatiin hundeessame koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa mormii yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa keessatti geggeessame keessumaa kan Oromiyaa keessatti geggeessame keessatti miidhaalee dhaqqaban ilaalchisuudhaan gabaasaa baasee ture 7 dabre. Hundeen mormii sanaa rakkoo bulchiisa gaariitiif rakkoo dinagdee akkasumas immoo dhabamuu mirga namoomaa akka ta'e dubbachuudhaan kanammo kan fudane afarsani fi babalisan biye kesa abota ka kongresa federala oromo faije rejira kana kamitilal tusin akka ugana parti sanat
dokofa komishinin kuni kan abate motuma biye bulchuni namichamma muddame kuni mo doctor addisun kuni parlama sani munne rajanan mercha bordi kesa kajirumbe kamale akka feyumbe ku sanasta e kanas komishini mirga namoma Ethiopia kanarra reporti kana male maltu yega komishinin kuni qama isa mumude qama isa dabe debise imballesite akajidun akamitega komishinin kuni bilisata e namota ammanatu due on the record kana dunyambe akade su bilisata e akamitega mo komishinin kuni kan komishini kana duwami yero darbe komishinin baye ndabate kesatu flanno barakuda sagali sagaltami torba boda abate wan die mana mare ke santure dagera namichi komishinin ni sanagege su samungo kana fudatu jede be biyadi se akabren be kama kanafu malakade su egam yomi yade gani balle se rajede kambe har asgani na dakani amma murmasanit bishan upaman rakko of mafidan gara kongresi oromot ach dabarsu yoki ach au barbat addunyan mo kanam beka ummanni kenyam beka umman oromo ke suma ke satwa kagari tibeka kongresin oromo seraf hera biyetti sana kabaje karana gaf karana ga qof akka qabsa ture fi akka qabsa jirus beka madan dammakina ummata kenya gara dubatte da irsu dindandam enyum tiro
kana boda ummat oromo tifi saatau abota mormito taf siyasa ka motumma fitatau maltu furmata ta jettani tikanisin akka gamta madrekitisi akka federala oromo tiska yaden maltu mala egerebiyettif
wanti ballu ana kumande debi sejedu warra immi kun ilal wa mani mariachisu kesa kesatu madrak qofa yoki partile biye jirtu qofa dubisu dira darbere dubinko warrota immi kun nagalke dubisu namonni waaye biye kana nagalke jedani bosona saase sanni biya ala saajiratani biye kesas warre jirru warre heeraf seeran oto qabso bnu kun amas dararama jirrus biyetti kana salamali tu fiya male ajikatani kairo daqun ajikatani kartum gawun achi katani washington yoki new york dufani isabiya wani gone ra diaspora da yimoso sobanna jedani asifachewri ibra ummani ethiopia kafalu na sifache kachun borsa batani wan fayedun kam marara hidun yoki namota bira yoki boru gabru hidun yoki mulatu hidun hi konta akuman sile jedem ummani romo dammakeera erron romo milioni meka dammakeera kanafu okay dibun wantin fidu o manjiru كانت ولت في دني امته مريات تشوتي فلت انا تفكعت انا
اتانا درتا كونغرس فدرالا ورومو اكسمو سمبو اتانا درتا اف اتغافه تما قنمتي امتا غمتا مدرك اوبو غبرو غبر مريم ابسنا كنيتنيف غدان سنغلتوم صد
باجين سنغلتي فدغلتوم
اجلام كوبيتن فيت وندرت متا ودور دي بي سنتي ما اكدابي kagabasi daba mirgna ma america jiru enough project yelutte motumman sudan qaben numata ballese worqi zaiti fi lafisalle durahat bulchotum motumma gugurdona kagabas kanati qaben kan cufa yuf ma qabadatan motumman sudan mo siyasa sa wayefate akbiyallet wal mariate tin kararara wal dan africa basen wojjechu jirachu sadubat burundi tanam heddut belaye makina kudan kamidan faate tin sila ummata dari bi sunir jiru garqaru fi aulle kararara ne makinan kunene lafat soda jedane tirarane akagabasi sagantanya ta dunya wfp jedutte makina kun talkum heddu baate yaukana karatte nagantaini jedane tin motumman nanno sunit dabru dogu tigafataman amanti katoliki roma pope francis jemaat ittianu kan masriti maltu daga yo imanta ne tigafataman kun imaltu daga kunene saati jajjabdu kristana afi muslimi ke sumattu yu masrifi jiddu galba ha ke satte wan rakkin gargara kes walin jirani matano dukanu
Radion Sagale America galgala kesa sa alama folakka jalqabe anga sa asadit meter bandi kudo sagal digdami lamaf digdami shanarat witata anga jimatat qopya fa normon dabarso sirtrawata qopi boritin wuditdebina nagatbula am saganta fan amara tuttifufa